duturanye iry'igikondo dusangira byose yanamabanga kuko twari inshuti inshuti z'amagara none barakujyanye hakiri kare none inshuti yanjye reka ngusabe iki none inshuti yanjye reka ngusabe iki ntuzanyibagirwe inshuti ntuzanyibagirwe